ata abana abasobye mu lukaga mbulabizi weruweru betabye mu kukuza olunaku lwa Kabaka Kerudem kwe yayitirimbulirako abaana ng'agendera okuttiramu Yesu gwe yali asuubira okumutwalako obwakabaka bwe ne bakubirizibwa okubeera abawulize era ab'empisa. Dinwaltiko y'omutukuvu Mako oluwendo lwa Grand Fred Kabuye asinzidde ku lutikko mu kwogerako eri abaana bano abavudde mu busaba dinkonyi obw'enjawulo obulabirizi buno okukuza olunaku luno n'akubiriza abazadde okukuza abaana baabwe obulungi.
Ekkanisa ku lunaku olwo egendera okwebaza Katonda olw'abaana kubanga mu kiseera ekyo nga Yesu azaaliddwa abaana bangi abattibwa ku biragiro bya Kerode naye Yesu teyattibwa, kale twebaza Katonda nti Yesu teyattibwa, abaana baffe basobola okuba n'okujaguliza mu Yesu. Lwe lunaku luno lwe tukuteera abaana mu luweero wano St. Mark abalina ebyokkola bingi nga Mukama waffe bwe yali omuwombeefu ebyawandiikwa bituyigiriza mu butobe bonna yali muwombeefu. N'abaana abato tubakubiriza babeere bawombeefu nga bawulize eri abazadde nga bampisa nnungi era nga bongera okumanya n'okukkiriza Katonda alaane Yesu Kristo okubeera omulokozi waabwe.
Atwala ensonga z'abaana omulabirizi wa Luweero Reverend Esther Zarango Geram ategeeza nti abaana beetabye mu kkomba okuzannya emizannyo, okusoma Bayibuli n'ebirala. Asabye abazadde okubeera ekyokulabirako eri abaana baabwe nga babateekateeka basome nabo ebyawandiikibwa kuba ye kanisa eddako.
Abazadde tubakubiriza okwongera okufaayo ennyo okuyigiriza abaana bano obulamu bwa Kristo Yesu n'okwagala Katonda ate n'okutambulira mu Katonda ate n'okwewaayo okulokoka bategeere Kristo Yesu ono azze gye tuli ekirabo ekyo Mukama kyatuwadde eky'okutununula nabo babanunule kubanga n'abaana bato balokoka balina okulokoka e n'abaana bato beetaaga okubuulira enjiri bategeere mu Katonda ky'ayagala ate bakitegeeze ne bannaabwe babeere abajulirwa ba Katonda. Ate tusaba abazadde kubeeyo nnyo okufaayo eri abaana kubeere ekyokulabirako ekirungi eri abaana kubanga omwana ono ayiga nnyo ku bulamu bw'omuzadde enneeyisa engeri gye wayisaamu ebigambo by'oyogera bw'obanga otambulira mu kutya Katonda n'omwana ono ajja kula ng'atya Katonda.
Reverenza Aranga asabye abazadde okuba abaana mu luwummula n'okubabuulirira beewale ebiyinza okubataagula. Abasabye okubeera abeegendereza mu biseera eby'okulonda bawagire mu ngeri eweesa Katonda ekitiibwa baleme kulwanagana na kubagana era basabire emirembe mu kiseera kino kuba obutabanko bukosa nnyo abaana.
Mu kiseera kino ekya holiday abaana mubawa obudde bannange mubuulirira abaana ate yogera kati n'abaana funa ekiseera eky'okufaayo eri obulamu bw'abaana n'okulabirira abaana n'okukuuma abaana kubanga bingi nnyo ebiri mu nsi ebitaagula obulamu bw'abaana bingi nnyo ebizze okumalawo obulamu bw'abaana ne bakisanaa muntu wakati muzadde oba tofuddeyo kukuuma abaana kulabirira abaana ekyamazima olumu n'okumanya biki bye bayitamu ne bye bakola oba okoze bubi nnyo. Tusaba abazadde mufeeyo okulera abaana n'okussaamu obudde bwammwe mukuuma abaana baleme okufuna obuzibu naddala mu kiseera kino eky'okulonda.